Ministry y'ebyenjigiriza eweze okukangavvula abakulembeze b'amasomero agalimu enkola ya bonna basoma aga senior olw'okussaawo ebisale ebisasuzibwa abayizi nga beekwasa obusongasonga. Minisita omubeezi w'enjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyinga ategeezezza kino kityoboola etteeka erifuga ebyenjigiriza eryassaawo okusomwa okw'obwereere mu siniya. Muyinga abadde mu kukulawo enteekateeka y'okusunsula abayizi abaneegatta mu siniya esooka. Alabudde ne ku muze ogw'abakulembera amasomero okukwata ebizimbe ebirina okukolerwamu emirimu emirala ate ne babifuula bisolo by'abayizi ng'agamba nti enkola eri masomero ga bonna basome ya kubanga abayizi bava waka.
Bino ebintu bagenda bateekawo school fees sente eziremesa abaana baffe okusoma mumanye nti mukola nsobi era omukono ogw'ekyuma gujja kukozesebwa okulaba ngaabaana baffe bonna bekiraba kyetaagisa okulaba ngaabaana baffe bonna basoma okusobola okufuna okusuza abayizi oba olina okubanga okiriziddwa office ya permanent secretary naye kati abamu kye bakola badira laabu emu eryawo ate nga balinaemu ne bagifuula boarding nakisuula ekisulo kikyamu era tugenda kukirwanyisa.